Joseph Blood, double bass.
Bro Daniel sing once again. Nilikuona, nikakufata. Roho yangu inakutaka. Nilizunguka dunia nikutafuta. Mimi nataka kukamata. Mimi wanna fall in love just on the low. I wanna make everybody know that you are my baby and I'm gonna love you daily. Mimi nakutaka wewe.
You got it.